chitunzi 10 malamulo 10 a Mulungu malamulo angapo a Mulungu amene anapatsidwa kwa Mose akuonetsedwa apa A usapembedze mafano kapena zina zake B tsiku limodzi pa Mulungu musiye ntchito zanu zonse kupembedza Mulungu C ana amvere makolo awo asanene monama D usaphe munthu wina E usakhumbire mkazi wina kusiya mkazi wako F usabe usakhumbire zinthu za anthu ena